binaboneka ngo ari bike yatani ku masoko ku mpamvu zivugwa zizamuka gibiciro by'ibifungurwa harimo izuba rikaze ryateye uduce tunyuranye tw'u Rwanda ariko cane cane uburasirazuba bwago bwari busanzwe ari nk'ikigega cy'igihugu reka inkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutse
nakurebera amatunda ageze ku cyane maronji magana atandatu
Uwo ni umusore duhuye avuye mu isoko avuga uko asanze ibiciro uhereye ku mbuto ukagera ku bishyimbo byose yaratwaye mu gafuka gato avuga ko ibiciro byazamutse cyane ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga amafaranga 400 mu gihe kitagera ku mwaka gishize ubu kirabarirwa 700 ibitoki byabonekaga ku bwinshi mu gihugu ubu ngo bigura abo mu cyiciro cya kane cy'ubudehe aribo babaherwe nk'uko bivugwa n'abajya guhaha Ibirayi byarangwaga mu ifunguro rya benshi rya buri munsi nabyo ngo biri ku rutonde rw'ibyazamutse cyane.
Ibyiza by'indobanure bya mbere byitwa ko biri ku rwego rwo hejuru ni kinigi birimo birarangura amafaranga 260 cyangwa se 255 twara byinshi cyane.
Ibi kandi arabihurizaho n'abandi bari baje guhaha.
Ni ukuvuga ngo uyu munsi niba ari 220 ejo ni 240 ejo ni 270 uwagiye guhaha saa sita ushobora gusubirayo nimugoroba ugasanga igiciro cyiyongereye
ntibyoroshye kubona abakibasha gufungura gatatu ku munsi ndetse na bimwe mu biribwa byabimenyerewe byari bagiranye
urabona ibishyimbo ntabwo bimeze neza ibirayi nabyo birahenze ikintu turimo kwifashisha ni iriya nyange ntuvangire iyo myumbati sinzi ukuntu bayishyira muri shitingi noneho ubwo ntibabashe kuyinika kugira ngo ivemo bwa bukana bwayo noneho umuntu yayiri atayimenyereye imenagura umutwe
iki kibazo cy'ubuke bw'ibiribwa cyatangiye kuvugwa mu burasirazuba bw'igihugu aho abaturage bataka inzara ndetse bamwe bakaba baratangiye guhungira mu bihugu bituranye n'u Rwanda nubwo leta y'u Rwanda itemera ku buryo bweruye ko hariho ikibazo cy'inzara mu gihugu ngo isanga ubuke bw'ibiribwa buteye inkeke uyu ni minisitiri w'ubucuruzi François Kanimba mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa mbere
ni ikibazo kidukomereye gishingiye ahanini ku izuba ryinshi ryavuye ridasanzwe bituma haba rwose guhungabana ku musaruro utegerejwe mu rwego rw'ubuhinzi nta bitangaza dushobora gukora iyo umusaruro w'ubuhinzi ubaye muke ugereranije n'ibiribwa abaturage bakeneye ibiciro birazamuka nkumva hayo urugero muri ibirayi kera hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa cumi byabaga ari bikeya mu Rwanda ariko hakaba ibirayi byinshi bituruka muri Uganda bikunganira umusaruro mukeya uri mu gihugu ibiciro ntimubone bihindagwe ariko uyu mwaka ibugane naho ibirayi byabaye bike cyane
mu duce tumwe na tumwe hari aho abaturage bavuga ko babangamiwe na gahunda ya leta ibategeka guhinga ibihingwa bimwe mu batuye agace runaka bose haravuga kandi ibishanga batakemererwa gukoresha kandi aribyo byabagobokaga mu bihe by'izuba ndetse n'imisoro bavuga ko ihanitse ku biribwa bimwe na bimwe bituruka hanze y'u Rwanda Jean Claude Mwambutsa BBC Kaza Miryango